DJShowstead.com. High School Classic Music.
Kupesa iwe baby, ine nilipalo. Ose nezo pesa benzo nipwanya mutima. Lelo na believer, okay baby ndiwe winner. Nifuno ngale wanga, baby kateka. Sizo chitofusa, izi zizateka. Uwa usiretu, ose wanzako. Adi, zaku valika na ringi mabebebe. Just like that, nishi seta fika, nishi seta fika.
Just one more minute to be with you.